That shit crazy.
Yeah. T-I-D-E-R-D. Tiger D. Yeah. Vile mina feel, siyo kitu real. Iningili na fine, nasema biki. Na nikiwa mandom, chrome. Music ya dina sa home. So ini chrome, ama mandom. My teacher Calligraph Jones. Calligraph Jones. Calligraph Jones. Yeah. Vile mina feel, siyo kitu real. Iningili na fine, nasema biki. Na nikiwa mandom, chrome. Music ya dina sa home. So ini chrome, ama mandom. My teacher Calligraph Jones. Calligraph
Jones. The most handsome boy in the bush, huh? They call her Tiger D. Leo akona muzi ya tamasha. If you see a witch card, do you see? Don't say manyanga. Mopenzi dead ka kijiko ndani ya sufuria. Mjaka na mkamba black beauty kama filter ya fegi. Uchumi ya Kenya kwani kuna nini? Niko free mode, kini check usiseme kitu. Manze tungoteane. Salam salam adi siku zingine. Leo ni leo sika sazile. Kini check imajuni ngote. Maybe unanijua misi kujui ka uko na uoga potea. Naenda majengo kupatana na meja. Ule umoja wa kitambi katambe katapata. Nimbebe duwe utusi manzi yangu kapanga. Sisiki sisiki niko kamote.
Uko kamote.
Yeah. Vile mina feel siyo kitu real. Iningili na fine nasema biki. Na nikiwa mandom, chrome. Music ya dina sa home. So ini chrome, ama mandom. My teacher Calligraph Jones. Calligraph Jones.
Calligraph Jones.
Yeah. Vile mina feel, siyo kitu real. Iningili na fine, nasema biki. Na nikiwa mandom, chrome. Music ya dina sa home. So ini chrome, ama mandom. My teacher Calligraph Jones. Calligraph Jones.
Calligraph Jones.
Wanasema beats in a flow. Mistari zimeka mziki wakali. Nime pick up up mbila lafu nimesikia tua bro. Kwa nini kikolo? Miushikisha kibongo from Congo. Wanasema Colombo. Msupa mamu wa Brazili. Dakika mbili kunieka fiti na mtoka magandi. Japa Vicente do. Apo nipo ndipo siko. Tiger D bila dili natania. Calligraph Jones, Mr. Chihuahua. Or gari yuki tagawa. Mini mekagawa. Vile nafanya ata mna haya. 0716561022. Bila besha na kufanya kima sutra. Na vile mina vila say what.
Vile mina feel siyo kitu real. Iningili na fine nasema biki. Na nikiwa mandom chrome. Music ya dina sa home. So ini chrome, ama mandom. My teacher Calligraph Jones.
Calligraph Jones.
Calligraph Jones.
Vile mina feel siyo kitu real. Iningili na fine nasema biki. Na nikiwa mandom chrome. Music ya dina sa home. So ini chrome, ama mandom. My teacher Calligraph Jones.
Calligraph Jones.
Calligraph Jones.